Studio Tamani, kettude kabaruji mon e fulfulde.
Salim Diawara to boggi jande ga fanu hala Mamadou Sama Sego jomnyal sakrabe hedibe. Larmi mali humpiti wiide men do wuti ko buri ujnere mobilaji du datul gaw labe zanga le communique dum humpita kenyan jamare gul do datul holti wiide faratiji di buytige sanne sabi faba habitibe be. Bangal lamben burugol saaji daneji le ciudi dogotoro di men nyaloma men famingul landinama beta ko to nokku NFSS. So kabaru men festival ogo bonya hande e meman hala jimi e bonim tamagal haabe di won sembe kawar jamen hande men kikit alkamsaare noga e jagom janvier 2023 bismillah sakira. Larmi mbali humpite imadraji ngada di le sahal e wudu leydi ndi e wude 30 décembre 2022 tugari noga ben janvier 2023 le communique ben le communique état major o hulti wide kabar ko buri ujunere mobilaji civil en ngoni dotaadi du datul gaw labizanga e on wattu goto ben gubal jesim ndardi jamare asharan le lam tumbutu yoldi yopude nokumabe no yawiri kedanna ko hebani alsisi.
Le tongande mangal pat em lidi amendi huliti wide wadi ima daraji chapan jegom e didi. Latili sababu itude yonki terroriste em chapan jegom e joy nangude debe didi wapbe. Dido ima daraji fu le lamu tenenku, sofara, boni, duanza, banjangara, tisitka e ansongo wadi. Sudu horejo mangal pat em lidi amendi huliti wide du boni. Dakorde em terroriste em noga e didi. Moblaji joy mutunga e chapan tati nai. Irti, bomboje juhoje so fella sapwe tati. Anti kaborde kay kakit ibe nawtorto faabe kalda le lawol yurmere mangal pade embe holti wiide faabe ke yimbel temere nay chapan joy kay dabaji mu em ansongo bedo yimbel terroriste embe uddinobe dum non holtiri wiide tongande hokkude yimbel gombe tesit lele hoy tin hama mondoro kulle ko hasindine mudum kay dowtude ko buri moblaji ujinere do lawol gawo labezanga ana wonno hakuna imadaraji mabbe didum fahamne imadaraji mabbe dibe kebi bantu de jude terroriste embe dabaji temede joy di temetati nogay kayum ko tottama kanan kobe dogo fere non holitiri wi de faham communique li ondo watu goto li baleri li de amendi dum won le region nyoro di sahel to gube jogi be kaborde holitama wi de wujjitito kalsi teddudo kay dabaji watu lumo nati tengo yontere fu faso debe dum wadi nogay nay lewru janvier bettinu yimbe le taton woni banube heno nawi faham le lettre kulitado wi de urito hore jo gubal nodirtengal groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ana holita lehem wiide yimbel gombe asharan dum le region Tombouctou egga yude le nokko o fati torda basiji mbawdi wadde hakkune mabbe to samado mabbe
holta wiide dawe kayne na ben buiti sane yude sahal yottade wudundu sabi alhali ben datidi kayndu rafndena denno hala mum be mama ile yewtere grand dialogue kadana ko hebani do fosango Ousmane Niall Boule Alcissé
bonu gollahi yude bamako yaade le wuddu leydi meden di e sa hangal latege sababu beedugol passi passi o an way faake faande didi jom ben compagnie ngaji di koldi metimo ben do kabaru majjun koldi de kanyen jaate edun lato mursi mu ben Mohamed Mahmoud Ould Oumar directeur SONEF transport
passaje dije ke dawobe holti wiide wakati fu e be kippe do dati di dum yo golle bandi em kay tajobe dati le nyaloma hande o ha dum darike ko tampini me sanne ni woni al hal no lawungol wurdi milioji faahi woni ko wattete lawungol wakati fu
do majjun societe civile gaaw holti wiide bon gullaabdi ana beede rafinde naagu ana laato du fa bomboji ure du laawidi madame mayga fatoumata mayga woen ong femme initiative de paix
il y a une chose que les gens ne doivent pas oublier
won ko yimbe be haani faamude ko be kana fe yeggitide bomboji juhoje so fellade ana wattede dati gaaw labe zanga wakati fu won e nukule yogaaji do dato li gube jogi be kaborde falato mobilaji didu no fati yimbe be yeggita du kejaabe laamu gombe do datungul kanyu endu ana nanga wakati fu kalsi e juuda yimbe dawobe so a uy bamako no juttida duwan saka fu wajibe juud moda nokku fu to juttida a yoban teme didi na du temdere
500 o passager
fa o tida la hebene jogal honjoto be yogabe ana darte e laamu leydi mer en dipia dabereji no denagu hebirte do laawi di docteur Yakuba Dogoni andu kabaru neddako
ana hani ko andedu wiide laamu lindi saatu waawa wadde imma daraji faarena yimbele be fuudo dido dati e kanno iture dati bangal hunchande hore denagu gollirdi kumani di muuntinde laawidi so be kebino wadde dum dido gollirdi jokkitito wadde golleji mu
andido kabaru neddako beedi wiide kasen ko metti ko buudi nangete e juude himbe do laawidi fawade bundugol majji tatteji fu leydi men di
sakam ba tuta klajima du ko barnya banga bem am Facebook ay du Twitter syndicat ben jangnire lulunde INFS ben tu kambe sukabe doktore janginte lanini beta ko nyaloma hertanango misayaji daneji kambe landinbe holti wide fana mudu yo muntane hore min ka do sa famde jangobe dun nafaka mudun ele kabaru cellal Musa Dumbiay hore jo kaw syndicat ndedo jangnirde ko han Yusufa Muhammadu kede nafasango Alcisse.
Nous sommes des agents de santé. Notre tenue de travail.
Minen mi yimbel gollobe bangal cellal kadule de min ornotode yo kadule daneje fa haltande jamande nafa ko woni e ornade kadule daneje wadi so min landini dedo yambere dedo kadule hollata addoktoro golle ko ngattadu dum hana yebede fi le datol cellal kadule ornetede sifaji mudum ana heewi kadule daneje de juude mudum juuta sanne chawrobe nyawbe be tan woni ornotode sabu salati chawro nyawdo ahana borna de kadule de juude mudum juuti fa ana daaso kadule de juude mudum juuta sanne de infirmier en betan hokketeedum kadule daneje de juude mudum juuti sanne doktoro en fa yotto gollobe de labu ngaji di kanyu en woni borotobe
médecins et aussi les biologistes
kawtal men hogo bonya yudun kabaru jimi e bumi finata ba buri fufu habbe e bendi habbe be kanko draman mayga darnuton ko de wonko hebene ke da first tango usman nyalbuli alcisse
yettude kanyedu nyaagade dum wonno koro o goddon jum jimi e yettugol jom en tube e wi bara yalkuye horejo de fedde
annana o gono fu le e jimi min jotata o gon o go banya o janyeni di fu wadani lede amendi jam kanye nangondirde so wurda hala mudum o halta di bomi di jotton di yo tewtude du'a o urude to horejo o tun
furgale la gaddo kanye
rewbe ana jogi tumbude ana tappa ana jammina le onoko worbe ana mboma ana pilti ameri o woni mobe nodirta hogon o ma jodi yeso kindanki finatawa kumbiraki yombe gauri kanye mbayeri hogon o wadni duaw festival gal e golleji ngatede le majjun sangile yagon nadu kasen koroba on du enandore mudon woni jimi bumi habe
to masanto to wir ko warta taban jono rewbe ben ardibe ben ngari kawrutal kenyen noga 2 janvier ben kabaru ko wetta tolku sho ben do famin gol ben fesugol covid 19 to masanato ndenno le mudun ko yimbel heba totama ngenaari hono sabune ko nande mudun ben do anawara rewbe noga yon totabe ben pesabe ben landini dun woni projet cdp covid 19 kany wonje kermali mutre golle balde tati nde waddi ayama gawo nyande 23 janvier nde timmi alkamsar e ben hande 23 janvier jandeji leredi kay ben puditi ardibe fedde nde hulti wide di hakundere fuddan yontere warodere kay wi mabbe kawral hebaka fa hande bangal dossier meden ben isimen hande en jahantu santun do memde hala men kabaru golleji region o ben kuncanade hore ko buri chapane joy ele tamdre wi gouverneur o kaka non holti wiide metilaji hono kabaru leedi e kany rafindena gu yo chadale mawde arkiature gonno do ton won ko hebene ke da fastango sita sidibe usman nyalbul
cercle ngaji jeegon won le region 100 li o watti horebe gollidiraji lam ko heewi hewti gollidiraji mo en timmi jojjudi ngon gouverneur le genni 100 natigen sabe courant heba li gennini kay sur doctorat watre du mahama e inde min teremme gouverneur kesso wondo le genni 100 joni ana hani fi dabri fa hannen huncha tordaji fnairi bangal wolleji leedi kay honene dewral hebirte hakkun leñi jodi den ne la morde colonel ousmane sangare kany won gouverneur region 100
on som en train
en gondi e wadde bawde amen yalti allah gonno ko ne himbe o ana timma mi yi kay ko heewi waylitake ka fa handen wonti dallaaji kandi huncanede hore fubre hedde jeunesse o
boko plus la jeunesse
sugabe jogol ben lamu san be ben tewtira o gouverneur kesso tinno nato neddo geeto bato laabi seriaaji holitaadi ousmane santara kanyun amiru walle sugabe jogolbe san
andana purki
gouverneur golle mudon yo taykitaade golleji ngattede yalla gollobe fu na golle mo ben mo haniri kanko wonno gouverneur arandejo nenno mo han laataade mais Salu Lopo.
Malukono nana.
Torraji nati di sabe wodre lafi deejerne genni san un ananaari do wolle leedi en nanan mudun. Do nati gen sabe jaati fe gesaji ko heewi heba kal lema le ndey hitane le nikkuje godde le lamordan. Lam ko be ne lamordo holliti lo ngebde dabiriji fu ko huncata or torra.
Mimi wadi about an fu ka tidal on heddi edo woni handan e juude muni be sariya ko be nokko fa ndenaagu darane fa ko yata sappo jeddi le temedere bangal demal wadi ka min kaba e remode e on nokko
jamar ana tewtral lam on tinno fa hannen fi dabiriji yalla or torra ana hebne jogala
len do
basidi do do nokko goto be mil o gouverneur amen men fu nen dabiriji do bamadi ana kan latade kantidi peto hedana fi goto
gaddu e tawede fu ba genni san natre region handen nafi rewbe de la morre madame traore eseta bamba kan hetno hala fedde kafu san
kada mine saluna
il rawani hakeji amen na gondi e teddinade ka himbe sini ndokki yubbo inde mu ben sini ndokka ko kandi lamu o an han salade dun tawene sini yewi arande hak amen wala fu teddintenodo
la an tega femfo
hune ko nayri bangal la fi dejere torraje kewdi matama le lamu san gale nyol man handen wartugo mangal pade lenen namorde natigen sabe hunjidi torraje en nanan mudun lewi colonel Ousmane Sankare
parti de benena
yude benena manje kuy mafune sed le cercle kemparana jora yedam himbe wombe le onoku yarabe do mudongaji e wadobe war hodeji do jamarande min darti e lam ko be lejindi e gondi e wadde imadaraji ka joni mosala heba ma seda
sagra wado en timmin ta kawarjo men hande micino tan wa satu pumta do be ma 3w.jotamagn.org man don viamo 3320 de serie yotra meden magazine yotam en magazine sukabe handa na yowi do kabaru men fesugol be do sukabe den no hakke pikirngaji jene kan wadi udi du men hitan mabbe yade dubbe mabbe didi den no tirlaji kewdi ana e kabar mudo wi dogotorom be kanko ibn rakilu mayga won ko be ne ke da fostango mi alcisse yo en kirijo mina ga en naturde sesko medina kura sage femme en jegom ana joodi yeso tabal bismude inraabe garbe fesude sukabe mun en di sukabe heccube jogibe hakunde badde chapan en e joy e lebbi sappo e go inraabe hulti wiide be dulla fi nafaka odo golle do sukabe be
wadi suka on fa peso yure nyonga yogaji pesugo ngol na famu dum ana momni sanne juure sukabe kan e minen inraabe mabbe sabi irin waawi rende be yure nyawuji fa heewi lewru fu mi do waddamo do ila lebbi mako jeenay mi do waddamo do fa o peso
dotore en rewbe be kay nam musiti rafi teddingol heyo fesulungol e wima be en waawi latari sababu kuteji e do cellal sukabe be buri fuf jogi be hakunde hitande e duubi didi teddana madam jakite kajafufana sage femme to medina kura
sodu doktorore seseraf commune 3 kan yo landinta pesa gongul tiddalaji dimi jogi do dini woni ko heewi e inraabe fu waddata sukabe mu em ele sartiji dibe kani pesa dadi saatu e be tanno koyde sanni pesa gongul ne ana waawi rinde be iwde nyawuji
nyawuji sakatidi di yo hono nyaw buuce nyaw mbatu koyde tetanos e ko dande mudun no hultiri dunkembe ndono kala sukabe pesa ka namba hebdi nyawuji kewdi e wi Bokar Bacili kumni do golle fesugul le sesref yoroso
la coqueluche pesa gongol ana waawi rinde be iwde nyawuji doyru durma jonte re dogoro kay nandal mudum suka fu pikiriji jenaim han wattere mudum sukabe be pesa kabe ana farati mawdo dido nyawuji nanga dum en be baawi yottinde torda honro ma sukabe wobbe dum pesobe galle galle yaata e mudum e be ngada imma darajo taru di kreduji dum fabe jiida sukabe fu be du mudum yotti pesede
jatte jingarete di kala lebbi pumpiti do ko hewbe na ngota hinade fesugol gila du biskobe hibali kabaru mum siti docteur Bokar Bacili
alors les rap teute de bingadente do de ka holiti wiide sukabe ana fandi e mu en pesotobe pikiriji jenaay di fu won wobbe puddobe yottinta won e sarabe dube anda nyalade de haani warde so pesa suka mudu tawi dunne e be kaltene wakati fu wuddugol cuudi dogotoroji di ana hada yogabe du warde wakati fu
ido kabaruji tawde fuf jogabe bibe leddi mali ko lakfe kabaru fusgulgol hono seedi rewbe hebe to kuchala tun
vaccination o chili fahi han wadan gasungonga o dum wala e nisuji amen suko an sellano jike fumi wala no kasen arande ledde mi defanno so mi dokkano sukabe amen be mi lutirabe dum dum nanon jida mi nabbi suko amen dogotoro fu nyawmo ko nawni e jude amin ka ha mo fu no yiri dum dina o do darno mudum ana mawni hen sanni pesobe yogabe ne simultane modjaadu
donc en kabaru cellal da ndar djumaare nde be droit faamu du kabaru fisugol e teddinde dun kala wajuji di doktoren hulibe bangal huntangul hore cellal sukabe be